put in your mind. Pampana, don't give up the fight. Oh, see, Kateta, ma, everything is gonna be alright. Come on, see, root in your mind. Pampana, don't give up the fight. No matter what, maisha magumu napitia. No matter what, hali ngumu inakukuta. Pambana, ishi tafuta maisha. Angalia fursa kilo napopita. Malengo jitihada ni nguzo ya maisha. Focus. Amini kile unachofanya. Focus. Amini kile unachoweza. Focus. Pamba ni ya ndoto zako ziweze kuwa. Don't lose hope. Simama tena. Ukianguka jaribu tena. Don't lose hope. Simama tena. Usikate tamaa. Everything is gonna be alright. Kama usirudi nyuma. Pambana, don't give up the fight. Usikate tamaa. Everything is gonna be alright. Kama usirudi nyuma. Pambana, don't give up the fight.
Kukuta.